kokkoɓe habaruji région leydi Niger waɗoɓe lasoyi tato eko deki kawra zender e ñemayi jeɗɗije ɗiɗi gam waɗa ndeɓe ekkintinoje ko watta ɓe mbawa andude ɗume wawa limede hano golle hirñere e rafi muñu nodirde caka himɓe. Gam nde en daari ni nder duuɓi caketiɗi ɗi ɗo nder leydi Niger, iri golle ɗe no ɗon no kewa sanne no gaɗa du sembe. Dow laabi heɓude mosolo majjum waddi kono hiɗa kokkoɓe habaru ɓeydu gadda balla mu'en hano no Garba Laminu mo partenariat pour la paix fedde USAID Niger haaliri ɗum.
E jiiɗa min ka hano leydi Niger e Sahel kam ɓuri tawdede e saɗorma o nde Afrique, misali dow filla golleji hirñere ko neɗɗo tilsinte wattede nder mum. E milɗan du hande yonayinin ɓe kalane ley komin tawa nder mum nder soɓɓirde tilaberi tawa kamɓe région difa. Ɗum ɗo duno hani min kawra e heɓande o mosala e surudemo dow ko yaawi tawe ɗum ɓooyay. Hunde ko no waɗa nder région tilaberi e difa nden wona région ji ɗin tan ɗum menta. Leydi Niger fuu no foti ɗum menta. Ɗum woni kawral amin gol e wallude nimɓe yiɓɓe faamude dow o saɗorma waddude mballa maɓɓe nder curol muɗum. Hokkoɓe habaru no tawa nder majjum ɓe min miiji wattude nder fedde nden yewtididde e maɓɓe e ƴewde ɗume woni gollal maɓɓe ngal ɓe mbawi waddude nder mum gam neɗɗo natta ley ko andana.
Buli Adamu no tawaɗo nder waɗanaɓe ekkintinoje ɗe o wi'i du ko o nawtorto ekkintinoje ɗe du gam waddude balla makko ko watta mosola golle hirñere e rafi muñu no dirde caka himɓe heɓanama mosola ɗo nder leydi Niger, misali caka sukaɓe ummatore gam kamɓe ɗum ɓuri tampinde.
Mi heɓi komi faami sanne ɗum no waɗan mi tittinkino ko watta baami yehi to wuddu radio to gommi ton mi walla ɓe siri o dow komin kolla fima wowta yaari kam tilabeeri difana tawa mi golluwa dow mum. Goonga he jiiɗe am ko haala dow mum no woni no ɓeydo denne deni ɗum hiɗi ɗum ɓuyto sayde kokkoɓe habaruji gaɗi tindinoji dow mum sukaɓe ummatore dow kamɓen dow kokki laawol ko yeccoto dow fi tilsinede watte nder golle hirñe ndeni lamɗo jaɓi dow fi hokkol habaru ngol gaɗanmi mi hokkal sembe dow fimomin kolla o
milore inchallah.
Dalila ekkintinoje ɗe Garba Laminu o du ni watti tammude wi'ude ko kokkoɓe habaru ɓe nawtorto ko ekkintina ɗum nder golle kokkol habaruji maɓɓe gam dawsude naabi'en heɓude mosola majjum.